sina fuluma echinyizo lusika nsalayo lekandete mitafure sinyumye obwambala obulungi nekuterako omusazi wa kabiri nakukolako akasusu akalungi akatemagana obulungi obukubaganya yekwe yekwe abuzisa amasanyu gendonya oyo bwendabako mutima nentuza atabuze ekibuga nekimalako yekwe yekwe asinga abalungi bendabako malayika ya mukama gye yatumako alizaala mabunje gendirera waliwo oluusi lwempulira nga njagala nkakube nekasaanawo nenebuuza tolwo kinaba kitya okujjukira kasaawa kesisibye obwambala obulungi nekuterako obulabuli bw'amaaso nengoyiwako nenesimba kukuba woyitira otunula ebyembali nokuyitako yekwe yekwe abuzisa amasanyu gendonya oyo bwendabako mutima nentuza atabuze ekibuga nekimalako yekwe yekwe asinga abalungi bendabako malayika ya mukama gye yatumako alizaala mabunje gendirera mpitako ojawa magezi agansalayo nzenekava mutima nekomayo omutwe yali omugezi nesiwala abadde omulamu nendwala atambula tenenemala ntamize seno kyotamanyi nsanafe ndalegwe bwomalako yekwe yekwe abuzisa amasanyu gendonya oyo bwendabako mutima nentuza atabuze ekibuga nekimalako yekwe yekwe asinga abalungi bendabako malayika ya mukama gye yatumako alizaala mabunje gendirera